diamond car.
Miso ya mi go love you, baby manya ndese banji ngensonga sisiringi. Baby katube wafunda tomba munda, olinganga masasi mbeingi. Bawa sukunda,
bawa,
susu sukunda. Black diamond coming,
samula.
Sukunda,
sukunda tuka munda.
Sukunda, tata wasuse kubalala nzera nkulabanga kalalala ndaido utakuta nebo tuba tukata mama wasuse kubalala nzera nkulabanga kalalala ebifo byese tuka njagala kibenga kwankuta abalala tebantu kabyali byantamaze gwe yantuka toli wachiwani atesi byamanyi mukuumya tewetaaga bunzaali sinandi kisukaali kyokka tebakuwaana mukulu nalaba dda bye bakuwaana nga kye batunoonya akoze empalana gwe baleke tetwetaaga nkayana naye nga wayiwayiwayiway Black Diamond
sukunda tuka munda
sukunda chikule mie mpita ndaira mababy teweri ankuta omukwano gusiri gukuta na chusana manja katigago kebampita wasukuluma ku humanity senafuna quality mu quantity olabika tova kweno planeti kabukumukote kamanyika blanketi wafuna talanta awo onojikiriza boboli awo baby nkwagala mu masa awo kwevuga siri gamba mu masa awo ndaita utakuta
sukunda
ebwe tuba tukatata